Bimeroniak wani sadek zinez mia Rupesh maun dawai Wala zizali Dawini Ubrini Kazini Wani azizali Rupesh maun dawai Wala zizali Dawini
Let me be.